Pare che bande.
Si tokupa kara, au kupiga karata. Tangu jana sijalala, benzi nikigaramia. Na usije na silaka, maroho inataka. Ni abiria boda boda, hata nimekaribia. Ni antaweka wazi mami, oh, aheri mamu. Au sioni zaidi yako, aheri mamu. Chaguo langu we ni waubani, ukinte mami ntaona radi. Uaminifu mina kuahidi. Oh baby, I can be your man. I should be Mara sita. Baby, I can be your man. I should be Mara sita. Kwanini kimya kimetanda, ama lipi sijafanya. Sema niache kuwaza, hadithi. Penzi letu rangi ya kaniki. Najua umeona wengi, ila wengi so wa kweli. Anika wivu kama kanga, wapate mambo ya kusoma. Senti leo nimechanga, tukale sima ya kusonga. Chaguo langu we ni waubani, ukinte mami ntaona radi. Uaminifu mina kuahidi, haya sibisha. Oh baby, I can be your man. I should be Mara sita. Baby, I can be your man. I should be Mara sita. Oriti mam, kikideki mam, kikideki mam, kikideki mam, kikideki. Kororiti mam, kikideki mam, kikideki. Oh baby, I can be your man. I should be Mara sita. Baby, I can be your man. I should be Mara sita. Oh baby, I can be I should be
Simba Sound Production.